trabalha. E o Epic sai trabalha. Epic sai trabalha.
Ngati ufula Uti nikale baby. Nyana nisa yako uwe baby. Ngati ufula Uti nichose zanga. Chosa yako ipu uwe baby. Vina vina zakula baby. Vina vina zachosa. Bless her, baby. I just wanna bless you.
I will bless.
I just wanna bless ya.
Bless.
I just wanna bless you.
I will bless.
Just wanna bless ya.
Kwika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kwika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kwika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kwika chabaya kushana iwe.
Josa yako ipu iwe baby. Vina vina niza kula baby. Vina vina niza chosa.
Poka nano mami izinguru say. Ilia hine bakanya videnshe denshe. Uza mwambaka kuta basoko nete iwe baby. Nadi shake to the left, shake to the dance. Chabeti kole. Yopa olo ni mugabe. Tishingulu she, sunshapo. Osa masha iwe mekabo. Ipeze kumbuyo peleka kusokolo na yamu mbali baby. Ipeze kumbuyo peleka kusokolo na yamu mbali baby.
Kika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kika chabaya kushana iwe. Iwe kushana iwe. Kika chabaya kushana iwe. Kwika chabaya kushana iwe. Iwe 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 kushana iwe.
Bless her, baby. I just wanna bless you.
I will bless.
I just wanna bless ya.
Bless.
I just wanna bless you.
I will bless.
I just wanna
you.
Bless ya. Vina, 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 niza kula, baby. Vina, vina, niza chosa kani. Vina, vina, niza kula, baby. Vina, vina, niza chosa kani.
Exclusive.